Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Turi kandi kuri internet live kuri www.radioyacu.com. Ikaze mu biganiro byacu by'aka kanya muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi buri munsi saa 10 muraritswe mu kiganiro muri Sanga. Muti rero uyu munsi twabateganyirije iki? Mu Rwanda ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi gikomeje kwiyongera. Itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze yayo ryemejwe mu 2013 riteganya uburyo bunyuranye abantu bashobora gushyingurwa, harimo n'ubwo gutwika umurambo. Inteko Ishinga Amategeko iherutse gusaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kwiga uburyo itegeko ryavugururwa bigendanye no gushakira umuti ibibazo bigaragara muri iki gihe. Mu byavugwaga harimo nko kongera gusuzuma imyaka igenwa n'itegeko yo kuba hakongera gukoreshwa amarimbi yuzuye ubu ngira ngo iri hagati y'imyaka 10 na 20. Harimo kandi n'uburyo bwo gukangurira abantu kwitabira uburyo bwo gutwika umurambo. Gusa kugeza ubu uburyo ntiburitabirwa mu Rwanda, nubwo ari bumwe mu bishobora gutanga umuti w'ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi. Utekereza iki ku mpamvu butitabirwa? Nibwira ko ari iyihe? Wowe wumva wabukoresha? Niba wabukoresha kubera iki? Niba wumva utabukoresha kubera iki? Mu kanya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakire ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo, ariko reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi. Ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste, ni umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Bwana Kayiranga, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Mbashimire kandi ko mwatuboneye umwanya mu buryo twabaye nk'aba batunguye, n'ubwo umwanya wari muto cyane tubibamenyesha, ariko mushoboye kutubonera umwanya. Mwakoze cyane.
Nakoze namwe.
Ye, dutangire rero ikiganiro cyacu mu by'ukuri tuganira kuri iyo ngingo nyirizina nk'uko narimaze kuyivuga haruguru. Ubu ikibazo cy'amarimbi, ubuke bw'amarimbi bwifashe gute mu Rwanda?
Murakoze kubitumira muri iki kiganiro cyanyu. Ni byiza ko nta mwana akurikiye mukamenya wenda bigezweho, cyane cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Nubwo wenda ku bijyanye n'amarimbi abantu baba bagiyemo iba itakiri imibereho yo ku isi, iba ni imibereho wenda y'ubundi buzima bw'ahantu natwe tutaramenya neza.
Abemera bavuga ko ubuzima bw'umwuka bukomeza uba burangiye ari ubw'umubiri.
Ubwo turabyemera tukanabyizera, kandi ni ibintu bishoboka cyane. Ngiye rero ku kibazo mumbwiye uko bigaragara wenda ubukerwa bigaragara bigaragazwa n'uko n'imikoreshereze nanone y'ubutaka ubutaka ntabwo uko abantu biyingira babuturaho birumvikana yuko iyo bagenda babuturaho banabukoresha haba kubuhinga no kubwororeraho ndetse no kubukoreraho no kukiraho imyubakire no kubukoreraho n'indi mirimo isanzwe ubwo bigeza ko wasanga nayo marimo nk'uko tubivuga niyo uko abantu bagenda biyongera ubwo birumvikana ntabwo biyongera ariko nk'uko byumvikana mu butaka bw'amarinda nabwo bushobora no gukoreshwa bitewe n'uburyo buri nabwo gushimura bukazanongera bugakoreshwa n'ikindi gihe wenda ibiriyo ibibazo umuntu yaza kubigeraho ariko nk'uko bigaragara ubundi tegeko ritegeka ko byibuze buri karere kagomba gushyiraho amarinda rusange kandi ntabwo bivuga yuko agomba kuba mu karere gusa yaba muri buri kagari aho inakumuwe byaba byiza ba muri buri mudugudu rero ibirehe icyo kibona cyane cyane kiri mu mujyi cyane cyane mu mujyi wa Kigali cyane iyo no mu bindi mijyi igenda ikora uko bigaragara uburyo bwo gushingira ku muntu usanzwe bisa naho hakwiriye kwigwa ubundi buryo bwo gushimura ku buryo bitewe n'uko imijyi abantu bagenda bayituramo ari benshi ari nako birumvikana bagenda wenda uko niba abantu bari batuye muri kapitali wenda bari ibihumbi magana atatu muri mirongo icyenda na karindwi gutyo ubungubu baba bari kugeza kuri miliyoni birumvikana yuko ijanisha ry'abantu bagenda batari baryiyongera ntabwo rero n'ubutaka bwateganyije mu gushyingura bukabutoya ikindi kandi kiyongeraho nuko n'igiciro cyo gushyingura urumva kigenda nacyo kiyongera iyo kiyongereye rero abantu mu gushyingura nabyo birabagora ibyo kandi nta n'ubwo birebye biba mu mujyi gusa bigenda bisatira n'ibice byo mu cyaro muri rusange wenda ubona ibibazo birimo murindi ni uko ari ubwo buke wenda hari aho uko itegeko riteganya tuvuge niba akarere kagombye kuba kashakisha amarinda kubera ko abantu bagishingura cyane mu butaka ku buryo busanzwe hari igihe wenda biba bititabiriwe cyane cyangwa se ugasanga wenda amarinda rusange riri kure bigasaba naho abakagombye gushyingura hakurikijwe ku itegeko risaba niko abantu bagomba gushyingura mu mirenge rusange itubahirizwa naho ubundi muri rusange ntabwo wenda umuntu yavuga yuko ikibazo cy'amarindwi cyakagombye kuvugutikeke wenda nko mu gihe zacu ariko bitabuze yuko nyine hajya nashaka kuyisubiza nakoze
ye mu kanya turaza kujya wenda kugaruka ku bijyanye n'ingamba mufite mu gushaka uburyo iki kibazo cyabonerwa umuti ariko abantu bitabira iki kiganiro ni benshi ndaza gusaba tujye tunyuzamo tubakire twumve ibitekerezo byabo hari abanditse hari abaduhaye nimero bashaka kugira icyo babaza tutaragaruka ku ngamba mufite nka minisiteri reka tubanze twakire witwa Habineza Gratien Makoro ikaze mu kiganiro muri Isanga Gratien uratwumva
yego ndabumva
ego
nyabiranye ndabumva
ego komeza uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
yaherereye i Rubavu mu murenge wa Rugerero koko nibyo nk'uko abivuga birashoboka yuko tudafite uburyo bwo gushyingura ariko kenshi hari icyo nge namubaza gake cyane cyo namubaza ndetse mbere yuko twaba tukiriho kuva mbere y'uko isi ibaho twashyinguraga icyo ni kimwe icya kabiri namubaza nubwo igihe cyo gushyingura hatozanye gutwika umurambo kuki bitigeze bibaho bwa mbere biragoye cyane kugira ngo ujye gushyingura umuntu wawe ujye gutwika umuntu wawe aho kugira ngo umushyingure uko iyo ushyinguye umuntu umenya asuye nanone ariko hari aho nangira nyuma ngasubira inyuma nkavuga nti iyo ugiye gushyingura umuntu hari ubwo wibagirwa wamushyinguye bamwe bakahubaka abandi ntibahubake udute na simekere bagiye bashyiraho bo mu rundi rurimi ko nabivuga ariko ikibazo tujya duhura nacyo ni ibyiyumviro cyangwa se kwiyumva yuko umuntu wawe baramutwika ngo bakaguha ivu niko tujya kubyumva bakaguhereza ivu ivu karijyana he ntaho bakarishingura he ntaho bitwara mu nzu se naho ntaho nicyo ntabwo iyo mobilizasiyo mu rwanda ntabwo irageraho wakatubwiye iki mu rwanda ngo bazajya twika umuntu baguhereze ivu uribike mu kabati se cyangwa uribike mu nzu cyangwa ujye kurishingura urishyireho wakagombye kuba urishyize muri hangarande mu rusaku none bakavuga uti wenda iyo dufashe umurambo twawutwitse ngiri twaziguhaye witwaye he naho ntaho iyo mobilizasiyo ntirabaho biragoye rero kugira ngo ubwire umunyarwanda ngo tuhate umuntu tuguhereze ivu icyo ni kimwe none icya kabiri noneho kutwika umurambo cyangwa se umubiri w'umuntu wawe nanga ibyo ntibirajyaho ngo abantu babyumve impamvu batakwiye no kubyumva impamvu batabanga no kubyumva niyo mpamvu ujye kuvuga ngo ese niyo mutwara ahantu bakamuza batwika ni amafaranga angahe
urakoze
ufite ubushobozi bwo ngo twite umurambo
urakoze urakoze Habineza Gratien Makoro reka dusubire ku mutumirwa bwana Kayiranga Makoro asa n'udusimbukishije gatoya kuko twari tutaragera ku ngamba mufitiye icyo kibazo we ahitangira ngo asimbukazanamo kiriya kibazo twavuze mu ntangiriro kijyanye no gutwika ariko reka ndetse ufatirane n'icyo kibazo yari abajije noneho unatubwira ingamba mufite nka minisiteri kuri icyo kibazo
yavuyemo ibintu byinshi n'uwahurira mwebwe muri kuri muri sitidiyo uzajya abaza azajye araca ku ngendo kugira ngo ashobore kumva neza ikibazo hanyuma ariko ikibazo cya mbere kino cyane gikunda cyo impungenge zo gutwika umurambo namenyesha nk'uko itegeko ryemera yuko mu buryo bwo gushyingura habamo no gutwika imirambo ariko nk'uko yabivuze bikanagena wenda uburyo umuntu ashobora gutwika gusa uko bigaragara ntabwo abantu bigeze hari babyitabira haba ari abakiriye kuko ubundi itegeko rikugenda yuko ari imashini umuntu agomba gutwikisha umurambo bakavuga n'uburyo umuriro ugomba kuba watwika umurambo uko ugomba kuba ungana ko utagomba kuba uhagarara ari umuriro mwiza ugomba gutwika umurambo ku buryo reka mbyite navuga ngo kutawubabaza ku buryo n'iyo umuntu amaze gutwikwa itegeko rimwe riteganya yuko ba nyir'umurambo bashobora kuba bamushyingura mu buryo busanzwe cyangwa se nabo bakaba barigabana abo mu muryango wegereye mu buryo twakwita mu ndimi z'amahanga kuri famiye hanyuma bakajya babyibuka nk'uko bisanzwe wenda mu kinyarwanda ntekereza yuko ari uko wenda bitari byinjira mu muco ariko wenda nuko twaje gutunguka wa mugani tuguriye wenda turimo mu mushinga mushya hari uburyo byatekerejeho niko nabyo yajya bijyamo haba ari navuga abikorera ndetse n'uburyo na leta nayo yabifashamo nabyo byakorohera abakoresha uburyo bumva ubu bumeka yuko wenda icyo twakwita mindset cyangwa se imyumvire ihanganye na Afurika, ihanganye n'umuco usanzwe itagira aho gutwika umurambo. Muri rusange ni ikintu kinavugaho.
Birumvikana ko n'ingingo abantu benshi babaye nk'abasimbukiraho kuko ikora ku kintu navuga gikomeye gifitanye isano n'amarangamutima y'umuntu, ariko ngusabe dusubire inyuma gatoya noneho ku ngamba mwebwe mufitiye ikibazo rusange cy'ubuke bw'amarimbi. Iyo ni imwe muri zo, ariko noneho muri ministeri murimo murakora iki?
Ntekereza ko mu ngamba dufite uburyo nk'uko mubizi uburyo bwo gushingira mu busanzwe ni bubiri. Ni uburyo bwo gushingira mu buryo busanzwe, ubu ngubu nyine bwo gushyira mu gitaka gushingira mu mva zisanzwe, noneho harimo uburyo turimo gutekereza bwo gushingira mu mazu mu nzu mu buryo abantu bashobora kubaka inzu, ndetse ku buryo n'ibyo umuntu arimo kuvuga wenda niyo ku buryo bwa gatatu ubwo ngubwo bushobora no kuba bwakirwa nko mu gasanduku kakaba kajya aho ngaho muri izo nzu zishingirwamo, ku buryo byakoroshye nyine ubuke bw'amarindi. Ubwo uburyo bwa gatatu nyine ni ugushingira ni ugutwika imirambo, nabyo bishobora koroshya ikibazo cyo guhora abantu bashingura mu butaka. Ariko noneho mu butaka tukifuza yuko abantu mu gushingura hakoreshwa gusa uburyo busanzwe, hanyuma umuntu wifuza gushingura ku buryo budasanzwe akaba yakoreshwa nyine muri ubwo buryo bujyanye no gushingura mu nzu zagenewe nyine gushingurwamo. Nibyo twakwita yuko bwaba ari uburyo bwo gushingura mu buryo budasanzwe. Ibyo gushingura mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukamwicira mu gitaka isanduka cyangwa se mu myenda gusa, hanyuma bikaba byatuma mu buryo busanzwe umuntu ashobora kugira ubushanguke ikindi gihe ubutaka bukaba bwakoreshwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hatangwa nk'igihe ibyo bivuga ni umushinga itekerezo ryagumye kugirwaho impaka, hanyuma ntabwo ni bimwe mu bisubizo turimo duteganya kubera yuko murabizi umushinga wose wemezwa n'inteko ishinga amategeko, ni umushinga w'itegeko. Ibyo ngibyo ni icyo nicyo mukizi rero ni ibitekerezo biriho abantu bariho bajyaho kugira ngo n'ibibazo byose nyine bijyanye n'ibibazo by'amarimbi n'ibibazo byo gushingura bigende byorohera buri wese buri muturarwanda. Rero izo ngamba ziriho twizera yuko zazagabanya ibindi bibazo bijyanye no gushingura mu Rwanda.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC, ikiganiro ni muri sanga mutumirwa wacu ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste no mujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ikiganiro ni muri sanga insanganyamatsiko ni ibyerekeye ubuke bw'amarimbi mu Rwanda n'ingamba leta ifite zo gukemura icyo kibazo. Dusaba abatwandikira baduha nimero ko mwajya mubaza mugusha ku ntego, kandi tubibutsa yuko umushinga wo kuvugurura iri tegeko ntabwo uragezwa mu nteko ishinga amategeko risanzwe, ariko ishyashya birimo kuvugururwa ntibiragera mu nteko ishinga amategeko. Ibyo mubaza rero muzirikane ko byose bikiri ibitekerezo. Ibyo umutumirwa wacu arimo kutubwira ari ibitekerezo bijyanye n'ivugurura ry'iri itegeko. Radio Ijwi rya Amerika, twakire Pierre Bizindavye.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he Pierre?
Kotano mu gihugu cya Bene.
Amakuru ki muri Bene?
Makuru meza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Kuko mbona nk'ibihugu bya Afurika Oriyantara igwirana ry'abantu riri ku murindi muremure, ibaza yuko icyo guteba umuntu batya bagashika ku ibyo byo kumuturira bizokunda uko naho bubaka aguma haguka bagatera bakaba bagakura hamarindi bakayimura bakayatwara handi hazogira igihe umuntu aburaha yatwara.
Urakoze cyane bwana Bizindavye.
Urakoze na
Bwana Kayiranga, wumvise ibyo Pierre Bizindavye muri Bene amaze kuvuga, ibyo urabibona nk'ukuri kuzagerwaho mu Rwanda?
Nkiri iwanyu ndetse neza numvise yuko avuze yuko ibintu byo gushingira ha mu butaka niho biri mu muvuduko munini ku buryo bishobora kujya n'ubushake yoeiiwe nyine
nibyo yavuze kandi ati si mu Rwanda gusa ahubwo ni muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara ahari ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage ati igihe kizagera abantu bemere gushyingura abantu gutwika imirambo kubera ko ubuke bw'itaka buragenda bw'ubutaka bwo gushyingura buragenda buba bugaragara cyane
cyane rwose. Ni nayo mpamvu natwe biba bigaragara yuko twatangiye nyine gushakira ibisubizo ibyo bibazo tutabitangiye hakiri kare, kandi urumva gucana ipati ni kimwe mu buzima, ni kimwe mu bikorwa ubuzima. Rero uyu umuntu nyine atakiriho uba ugomba gushaka uburyo ushaka igisubizo cyiwe cyangwa waba umushyize kandi mu buryo bw'icyubahiro dignity cyangwa se dignity mu buryo bumwubahisha. Ibyo rero ni uburyo bwo kugira ngo dushake ibisubizo kandi hakiri kare nk'uko yari abivuze, kugira ngo bitazadutungura uko tugenda twiyongera nk'uko yari abivuze. Ni nabyo nahereyeho umuvuduko w'uko turiho noneho tunagenda tunashakira n'ibisubizo by'ubuzima mu mibereho y'abantu bagomba kubaho igihe kirekire. Uko abantu babona igihe kirekire ni uko bumvuka mu mibereho yabo, ariko hari n'abagenda nyine bapfa kandi tugomba gushyingura. Rero ni ngombwa yuko tubashakira uburyo tubashyingura mu buryo butandukanye, ariko nanone mu cyubahiro. Murakoze.
Ubwo umukozi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu aheruka bwo muheruka mu nteko ishinga amategeko, hagaragaye ko hariho impaka zikomeye cyane kuri iyo ngingo, n'abadepite ubwabo ntabwo babivugaho rumwe. Nta mpungenge mufite ko umushinga muzategura ushobora kuzateza impaka mu badepite ku buryo no gutorwa bidashoboka?
Imishinga y'amategeko yose ijyanye n'imibereho y'abantu cyangwa se iganisha kuri rights, mu burenganzira bw'abantu yose ni imwe mu mishinga ijya itera impaka, kandi impaka n'ubundi nizo zivamo ibisubizo. Umushinga ujyanye umushinga ukaba ugahita utorwa nabyo ntabwo ariko iyi mishinga mvuze cyane cyane imishinga ijyanye n'uburenganzira bw'abantu, ijyanye n'imibereho y'abantu, akenshi ntabwo ishobora kuburamo impaka. Kandi uko tuba twagize ibitekerezo, turimo kugira ibitekerezo runaka twabikoze nk'abatekinisiye, tukajyana umushinga imbere y'abagomba gufata ibyemezo, hanyuma ndetse ukaza no kujya muri kabineti cyangwa se mu nama y'abaminisitiri ikawemeza. Aho hose nyine abantu batanga ibitekerezo, ariko ntibivuze yuko byose biba biyunguye ijana ku ijana. Ni ukuvuga rero yuko n'abadepite nabo baba bafite umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo. Haramutse rero habayeho umushinga mwiza tukawukora nk'uko namwe ubungubu muba mugize umwanya wo kutubaza, hari abantu benshi bagenda bumva iki kiganiro bashobora kuduha ibitekerezo, tugira imirongo itandukanye tugomba kwakira ibitekerezo, tugira n'uburyo twakira tuzanakira n'ibindi bitekerezo mu batandukanye, baba abanyamadini, baba sosiyete sivile, baba yewe na n'inzego z'ibanze muri rusange kuko niho ni nabo baba bazabishyira mu bikorwa uturere n'umujyi wa Kigali n'intara zose muri rusange rero nubwo wenda intara yatari urwego rw'ibanze ibyo byose ni ibitekerezo tuba tugomba gutanga cyane cyane ko nk'uyu mushinga ureba abantu twese muri rusange abanyarwanda twese muri rusange ibi bibaye rero ngombwa yuko abadepite batangaho ibitekerezo nabo baba banahereye no ku byo natwe twagiye dutanga numva atari ikibazo cy'uko ntabwo byakwitwa yuko ari impaka za ngo turwanye ni impaka za ngo tugire ngo tugire itegeko ryiza ribereye abanyarwanda
Radio rya Amerika ivugira i Washington DC tunyarukire no ku mbuga mpuzambaga turebe ibitekerezo byanyu uyu ni Museveni Rubona Elias ati South Sudan Juba iyo udafite ubushobozi no kuvuga ngo ari muri South Sudan muri Juba aravuga ati iyo udafite ubushobozi bwo kugira ukingura iwawe abenshi bashingura mu maparseli yabo aho batuye numva nanjye nabishyigikira aho kugira ngo batwike imirambo uyu ni Lamberto Kura ati abashaka protokoli nyinshi zo gushaka amarimbi ni bamwe bashaka kwiyerekana biriza ngo bigaragaze ko bakunda guwapfuye nyamara ajya gupfa yari nyakamwe barangiza bagahurura rero umurambo watwikwa wajugunywa mu mazi apfa kuba roho nyagasani yayisubije yarayisubije kera byo n'ibitekerezo bya Lamberto Kura uwitwa Mosi Sadi ati gutwika umurambo simbishyigikiye MC Dimitri ati buryo umuntu yazanye icyumviro cyo gutwika umurambo nuko akunda amafilimi y'abahinde n'abandi ubundi ntibiri mu muco wacu kabisa Nini Moses Isa TV baye byiza abo bashyizeho amategeko bose nibo bakabaye batangwaho urugero apana ba rubanda rugufi si byo se ibyo se ko atari byo mu muco wacu nk'abanyarwanda babikomora he ngira ngo ibyo ngibyo bwana Kayiranga warumaze kubisubiza ariko mukanya warukomeye ku mirongo warukomeje ku mirongo ya telefone abantu bashobora gutangaho ibitekerezo nk'ibitekerezo ndabizi ko mufite n'imboga mpuzambaga bishobora gutangwaho nk'ibi turimo tubona mu murongo ku murongo wa Murisanga no ku mirongo ya telefone turi busubireho mukanya ariko imirongo abaturage babagezaho ibitekerezo aho muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ni iyihe
umurongo murakoze cyane umurongo nakwibuka wenda ni uwanjye wa interineti ni imeyili info ati minaroc.gov.rw aha ngaha wanditse igitekerezo ukacyandika cyane cyane niho urumva niho nabyo byagaragara neza ku buryo byagufasha muri iki gihe turimo gukusanya ibitekerezo bitandukanye kugira ngo dukore umushinga mwiza wenda kuri telefone nabwo naza kubiboherereza ntabwo nshya nibuka neza uyu muntu mu mwanya ariko n'ubundi uko bigaragara ukoresheje imeri n'ibyo byaba byiza info at minaroke akadomo govu cyangwa se ga o va akadomo ara wa info ni info
murabyumvise rero
undi nzira nayo yiba ikindi noneho nuko sare wumuze ngo abantu ngo umuntu ufite pariseri iyo nta bushobozi bwo gushingura ngo yari akwiriye kujya bamwohereza akaba yakwishingiriza muri pariseri ye ubundi ibyo ngibyo nyine nk'uko nabivuze binyuranye n'itegeko ko itegeko itegeka gukingira mu mirimo rusange cyangwa se ugakoresha nyine uburyo bwo gutwika nubwo nagaragaje hejuru yuko nyine wenda ubundi bwo bititabiriwe ari nacyo dushaka kugira ngo tubonereze kugira ngo ibyo yuko yayo kayiba kuko hari n'abantu barimo kuvuga yuko ibintu byo gutwika bitari mu muco wacu, ariko hari n'abandi babishyigikiye cyane cyane baganisha mu buryo bw'uko biramutse bihendutse byakoroshya ibyo ngibyo. Harimo abizanye no mu myemerere aravuga ati nyine cyane ko roho iba yanagiye iyo tuba tutigeye ahanini turwana n'umubiri w'umuntu, kandi icyo ngewe nanjye mpagana nawe ni uko umubiri w'umuntu, umuntu tuba twarabanye nawe, umuntu tuba tugiye gushyingura, umuntu niyo yaba akivuka agahita apfa ariko aba yabaye ikiremwa muntu, tuba tugomba nyine kumushyingura, haba mu gitaka, haba mu kumutwika, haba mu kumushyingura muri ya nzu nahoze mvuga ari byo turiho tugenda tuganisha. Icy'ingenzi ni uko tugomba kuyikoraho mu buryo bw'icyubahiro, mu buryo bumvesha icyubahiro. Hanyuma nyine hari n'uwavuze ati porotokole ati abantu banga nyine gutwika cyangwa se gushyingura mu bundi buryo, kwa kundi umuntu agenda agashyingura agashyiraho n'amasima, agashyiraho n'amakaro, ibi bikoresho byose bituma ubutaka butazongera gukoreshwa mu gihe cya vuba cyangwa se byangiza ubutaka, byangiza n'ibidukikije. Ni porotokole zo kwiyerekana mu kuri iyo birebye abantu nyine, kubera yuko bakunda kurebanaho usanga rimwe na rimwe wenda bigenda bizamo koko, ugasanga hari uwo zigamo n'intashingura gutya, baraza kunseka baravuga yuko iwacu tutishoboye, wenda ni urugero myiza yuko aho uko tugenda dutera imbere twanareba n'ubushobozi tugenda dufite, ariko noneho nimwe bituma n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu n'ibituma n'ibidukikije byacu bisigasirwa. Ahongaho ndumva nagerageza gusubiza muri rusange ibibazo bari bavuzeho.
Murakoze cyane. Mu kanya turaza kugaruka ku cyo muzakora kugira ngo muhindure cyangwa se mushakire igisubizo ikibazo cy'umuco utsimbarara cyane kuri ibyo bintu byo guherekeza umuntu muri ubwo buryo. Ariko reka dusubire ku mirongo ya telefone tubanze twakire Pacific Nduwimana ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Ego, murakoze kuntiza kanya.
Uri hehe, gitekerezo cyangwa ikibazo?
Njewe ndi Bujumbura mu Burundi. Ego, ngerageje kuraba icyo mwatubwiye twashobora kuvuga cyangwa tukabaza utubazo. Turi kumwe?
Komeza komeza kandi nyarutsa kuko turihuta, abantu ni benshi.
Mu bisanzwe turavye imico n'imigenzo y'ibihugu bya Afrika bimwe bimwe, Uburundi n'u Rwanda bitabuzemo neza na neza ngaho mu Rwanda. Uwo muco wo guturira abantu twosanga twoba tubwiye dukoze ibintu binyuranye n'imico nyafurika, kuko ahantu nk'akaroro ntanze ibyabaye mu Rwanda, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nubu urabona haba haba ikintu cyo kubibuka. Twibaze rero tuti nk'iyo baba barakoresheje uwo mugendo wo guturira, uno munsi tuba twibuka abacu gute? Ugiye kuraba kandi ego isi ibandanya yaga, mugabo nibaza yuko na isi ibandanya yaga, inyishu nyamukuru si uko twosha tuza turahamba abantu turinze kubaturira gushika yaho utazobona n'imva yewo wabuze kandi warakunda. Ubwanjye rero nibaza ko icyo iyo ngingo naho u Rwanda yayifashe ikabifata ikabyemeza mu 2013, ibibereye ko byokurikizwa nk'uko turi muri Afurika, ibyo nuvuga ntitwobihebera ibihugu by'i Burayi. Nuko ndabyumva.
Pacifique Nduwimana, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo.
Ego, namwe murakoze.
Bwana Kayiranga, Pacifique avuze ikintu gikomeye kirimo kwibuka. Urakivugaho iki?
Ku bijyanye no kwibuka, iri tegeko ntabwo ryo rirebana n'imicungire y'inzibutso n'abazishyizemo byo biri ukwaryo, ariko tuvuge yuko wenda hariho n'iyo wenda tuvuge yuko iyo haba habayeho hala wa hivyo ni chini ya mwele mfika kani kia niko mwele itali ni marivo ni chini ya mwele mfika ni mwele mwele mwako ni chini ya mwele 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 mwele
Kwakire Jalong Jalong uratwumva
ubunda bumva ariko byangoye network azananiye rwose
turakumva neza hano
yemwe ndabona kugenda bicikagurika
turakumva twebwe neza sinzi niba utwumva wahita utanga igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kubaza umutumirwa arakumva
okay. Andi zari ndimo ndabumva neza none ngiye kibazo namubaza. Hello?
Komeza Jalong. Komeza.
Ndiye kunyumva.
Turakumva Jalong, tanga igitekerezo kandi wihute.
Ngiye kibazo namubaza. Namubaza ni ese iza ibirose gutika kandi batuye arakorwa kuri buri muntu uwo ari we wese ko mbona abenshi na benshi burya nk'urugero ko hari abantu nageze nko mu ntara nkasanga hari abantu bagishingura ku mago ese ntabwo bizashobora kuba bifite uwo bizagora muri icyo gihe ko mbona ubwo amayundi wenda bigaragara ko yaba yaruzuye bikaba ngombwa yuko ishingura abantu bamwe na bamwe bigorana nta kuntu hazashyirwaho ukuntu nibura wenda buri muntu wese yajya yirwanaho ku giti cye akabyikorera se hazabuzaho kampeyini ifasha umuntu kugira ngo uwo muntu we wapfuye abashe kuba yatwikwa ese nk'igihe nk'umuntu yayaguye mu rugo wenda atabwe nko kwa muganga ko tuzi ko wenda ari ngo imyirondoro ifatika y'umuntu yuko byagenze bizaba ngombwa yuko ajyanwa kwa muganga cyangwa uwagize iki kibazo cyo kuba apfusha uwo muntu we niwe uzirwariza agashaka ubundi uburyo abigenza nk'uko iyo umuntu yapfushije umuntu amenya ko ajya mu irimba akajya kumushingura.
Urakoze Jalong. Reka twakire na Ndikubagenzi Jafar abasubiriza icyarimwe. Ndikubagenzi Jafar, nyarutse aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Namahoro amahoro agende nk'aha mu Kirundo Centre mu Burundi. Bo de igitekerezo kiwanje nari mbona menga bari bakwiriye kuraba kuntu leta yofata umugambi iyo umuntu abuze akaba kwanza akamubaza wewe urafite aho wamushingura abuze ati baje nta ofisi ama akamubaza ubona gute twebwe tumwishinguriye ama leta yacimenya aho izo zirakoraniye iyo mibiri iyitwara kuyishingura
Urakoze cyane ndi kubagenzi Jafar aho ngaho mu Burundi reka tureke bwana Kayiranga Jean Baptiste noneho basubize mwembi wenda ubwo wowe ni igitekerezo yagira icyo kivuga ariko Jalong hari ibibazo yabajije bwana Kayiranga
murambararira ibibazo bya zimwe bitumirwa abandi ibyo wabagize imbere ntabwo nashoboye kubyumva neza se ariko wenda cyazafariyeho wenda naje kunyibutsa kuko ibintu byo kubera yuko nimbaga iminsi bakaba bisa n'ibyo bimeze nk'ibyo ubundi nk'uko navuze itegeko ritegeka yuko abantu bashingira mu marimbi rusange aho bishobora kuba bikiba yuko abantu bashingira wenda mukakabwa n'umuntu ku giti cye nuko akenshi baba wenda batanavuga ngo baciye muri nk'umwe w'ubuyobozi ariko hari n'ababona ko kuko amarimbi akiri kure aho bigaragara yuko amarimbi akiri kure rero hariho na gahunda yuko abagenda bashingira mu ngo yuko imirambo izagenda ishobora kwimurwa ikaba yajyanwa mu marimbi rusange kuko icyo tuvuje nuko imikoreshereze cyane cyane iterambere ry'ubutaka muri rusange hanyuma ariko noneho nanone wenda no gushinga mu buryo burengera twavuga mu buryo burengera ibidukikije buri wese yari agiye ashingura aho yari kandi mu buryo wenda butandukanye nk'uko nigeze kubivuga ari ushingira agashingira mu ngo gusa ndetse wenda agashingira n'imva cyangwa n'amashuka gusa cyangwa n'imyenda gusa wenda akaza agashingira ashyiyeho za biko n'amakaro n'iki byose urumva ntabwo ibi ngibyo byabyara akajagari mu micungire ijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu twese kandi bwacu twese muri rusange n'igihugu bwacu twese muri rusange nk'abaturage bigomba kubitunga kandi tugomba no gukurikiza imikoreshereze yabyo neza ni byiza rero yuko niyo mpamvu dufite ahinze imbonera z'ubutaka haba harashyizweho n'aho agomba kujya ayo marimbi mu buryo bwo gushingira nyine mu buryo busanzwe bwo mu gitaka yewe ndetse haba mu mijyi haba ndetse no mu turere ho mu ntara nuko nk'uko inkota zigomba kugenda yewe haba aho no kuba bimwigirira tuvuge nk'ahantu hari hateye ishyamba hakaba hahindurira imikoreshereze agakina imibiri ibintu by'ibintu bishoboka ariko ubundi hari n'uko hashakwa ibintu rusange haba mu kagari haba ari ku rwego rw'umurenge hanyuma ahantu bigaragara yuko ari kure nyine bakagenda bemerera abaturage ariko noneho birumvikana yuko turimo kugenda kwigitera n'indi ntambwe ku buryo bwo gukiza kandi bukaba bwinshi ku buryo noneho byoroshya icyo kibazo n'izo ngorane zose tugenda nyine duhura nazo mu bijyanye no gushingira haba ku kiguzi haba no mu mikoreshereze y'ubutaka.
Ngira ngo ibyo biranasubiza kimwe mu bibazo Jean Long yari yabajije yabaza niba ibyo gutwika umurambo bizakorwa ku bantu bose kuko aho ngaho birumvikana ko harimo guhitamo bitewe n'uburyo umuntu azaba ashoboye cyangwa se azaba yifuza. Dusubire gato ku mboga mpuza
hanyuma izabitegetse yabikoreza yaba ari uburyo bwa leta yabishyiramo yabyorohereza yabyoroshya mu buryo bwo kubikora haba ndetse nari inshuti ku giti cyabo aho bashobora guteganya nk'inzitu n'ibindi kuko birateganyije ko umuntu ashobora kugira ibintu byo bwite ariko akanateganya n'aho ashobora gukorera serivisi y'aho abantu bashobora gutwikira hanyuma yanateganyijwe n'aho bizajya bigenda bikorerwa bizagenda biganirwaho ku buryo nibimara kwemezwa ariyo yafasha abaturage natwe twese muri rusange abaturage n'abaturarwanda ku buryo serivisi yabafasha.
Dusubire ku mirongo ya telefone twakire, hari abantu babiri, hari Muhammad Bizimana na Jean Paul. Duhere kuri Muhammad Bizimana, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Amerika
uraho cyane ariko ntago tukumva neza. Muhammad uratwumva?
Siko kubyerekeranye no gutwika imirambo. Hari ubwo amadini amwe n'amwe aba atabyemera, yango mumbarize ubishinzwe uburyo bizajya bikorwa, niba bazajya bafata amasite bagatwikiraho imirambo cyangwa bazajya bajugunya ivu y'uwatwitswe. Niba bazajya babikora bisanzwe cyangwa umuntu agacukura agataba bisanzwe, simbije.
Urabaza uri he Muhammad?
Ngendi Burasirazuba, Karere ni Gatsibo, Murenge ni Kizigura, Kagari ni Rubona, Mudugudu ni Kigabiro.
Urakoze cyane. Twakira na Jean Paul, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njyewe mperereye muri Kenya, mu ntara ya Turukana. Nyene ikintu nshaka kubaza byibuze ikintu cyo gutwika imirambo, nibyaba ari ibintu byo kubabaza umuryango kabiri, usebwe mu muryango mubuza umuntu none yakujya kumushingura mu gihe ko muramutwitsa, ubwo se mwumva atari ukubabaza umuryango nawe ubyibuze ukababara ubwira kabiri bati umuntu wacu yarapfuye agezo agiye guhara ntatwika? Ibyo bintu ndumva ari ibintu bitangaje, ko kibuze bashyiraho nimba amarimbi yo guhambamo yarabuze, basi byibuze abantu bakajya bahamba iwabo mu rugo. Kinza mbona mu Rwanda abantu umuntu apfuye bamupica iwabo mu rugo, kiretse mu Burundi ho guhamba umuntu mu rugo murinda gutanga amafaranga kugira ngo muhambe mu rugo, ariko byibutse ikintu gufika umurambo. Ibyo ni abari nka siyansi z'abanyaburayi, kubera tudasubira mu mafilime, ari ubona muri filime umuntu yapfuye ukabona baramutwitse, bamara kumutwika bavuga turiya munyota bakawushyira nko mu nyanja ikawutembana, ariko ndumva ikintu cyo gutwika imirambo muri Afurika twari tugiye kuba twanakishyigikira.
Urakoze cyane Jean Paul. Reka tubaze umutumirwa icyo avuga ku bitekerezo cyangwa ibibazo byanyu. Bwana Kayiranga,
murakoze cyane. Muhammad yabajije niba uko amadini amwe n'amwe ngo atabyemera ngo abatwita bazajya bazizimwa cyangwa bagatambwa bagatabwa bisanzwe. Abantu bo gutwika cyane wenda bakumva yuko ari cyo kintu gihomba wenda tubabaje tutari mu muco wacu, ariko ubundi ni uburyo bwo gushingira mu buryo busanzwe nuko abantu ubona tujya mubwirwa gushingira mu buryo busanzwe ibisorohanya gushingira mumva mu buryo busanzwe busanzwe mu gushingira mumva muri bwa buryo busanzwe traditionel rwo gufata umuntu ugashyira mumva mu gitaka mumva utubakiza ntabwo bihenze, kandi ushobora kuba wemerewe yaguhenda uca gushingira ntabwo ibyo bihenze. Rero ubundi ibingibi byose navunana hanini bisa naho binavunana kubera hazamo na buriya buryo bwo gushingira mu buryo budasanzwe, nakoze gusobanura bwo gushyiramo ibindi bikoresho nakwita yuko miramba na nindi bipfukikije bishobora kumara igihe bitaboze cyangwa se bitangirika ku buryo butaka bwongera gukoreshwa. Ariko mu kuri umuntu aramutse ashyiriye yongere nyuta abandi babaze ibibazo byose ko uburyo bwo gushingira uburyo bwo gushingira busanzwe ntabwo bwigeze buvaho, ni ukuvuga ngo ni ihitamo. Ikindi numva kijyanye n'icyo uwo mu ntara ya Turukana yavuze, ariko ntarava ku bya Muhammad birateganyijwe yuko aho ishobora gushyingurwa iyo byamaze umuntu yamaze gushyingurwa, ariko ntabwo nyine n'umushinga biracyaganirwa. Ishobora gushyingurwa mu mirimo rusange rusange, ishobora gushyingurwa mu mirimo byihariye kugira amayinite yihariye hamwe n'amayinite ya gisirikare cyangwa se igicumbi cy'intwari, hanyuma kumenya n'ibintu bya polisi, hanyuma naho abayobozi bakuru bashobora gushyingurwamo abayobozi bakuru b'igihugu. Aho hose biremewe yuko ibyo bishobora gushyingurwayo iyo bimaze umurambo wamaze gutwikwa. Rero ikindi ni uko n'abantu bagize umuryango nabo bashobora no kugena ahandi hantu wa muntu watwitwe ashobora kuba yashyirwa, nabyo ibyo ngibyo birateganyijwe. Ibyo rero barimo no kuvuga wenda yuko kuvuga mu mazi, mu nzuzi, mu migezi, ibyo ngibyo kandi mu bitekerezo gifite cyangwa mu mishinga nta bindi.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire na Banange.
Wiriweho
kandi utubwira aho uri, ikibazo n'igitekerezo unyarutso.
Amahoro mahoro, njyewe nitwa Byengeri, ndi Kiringa i Karongi. Mu by'ukuri wenda aho narindi ntabwo nabashije kubakurura neza ngo ni ukure FM
Ikarongi aho ngaho, ariko Ikarongi aho tuhafite umurongo kuri 93.3 FM.
Ubu ntabwo ariho ndi, narindi mu kandi karere ka Nyamasheke.
Okay, nikomeza
rero. Ariko kuri Facebook nabikurikiranye, narindi buriya gushyingura buriya ngo ikibazo cyo kubera ko ahantu hamaze kuba hatoya, ikintu cyo gushyingura ngo bagatwika umurambo, ye buriya mbona bidakwiriye. Nta kuntu waba wapfishije umuntu nurangiza ngo ujye kumutwika, ahubwo njyewe mbyumva we hari abantu baba bafite amasambu ahagije bazajya bafatwa, nk'uko kera byahozeho. Kera umuntu warapfaga umuntu agashyingura mu isambu ye, ariko noneho ubungubu habayeho irimbi rusange. Nta kibazo gihari, umuntu napfa bakamutwika, noneho abuzukuru, ubwo uwo muntu abuzukuru bazahita bibagirwa. Kandi mu by'ukuri hakabukeraho byarumvikanaga, bashinguraga munsi y'urutoki umwuzukuru yavuka bakamwereka ati hano hantu hashinguye sogoku, agakura biwe. Urumva rwose icyo ni ikibazo giteye ubwoba, gushyingura gutwika umurambo, njye ndumva bitabaho bidafite.
Ariko urumva ibintu byinshi byarahindutse, n'ibyo Kayiranga yasobanuraga n'urwo rutoki uvuga kera rwari ruhari muri iyi minsi abazifite munsi y'urugo ni bakeya. Ariko nakwibutsa ko yabisobanuye cyane, avuga ko gutwika ni bumwe mu buryo bwemewe buhari n'ubusanzwe, nabwo buracyahari, ndetse no ku n'amazu y'uburuhukiro nayo arimo muri iyo mishinga iteganywa. Sintekereza ko aribwo buryo bwonyine, ariko urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Birumvikana ugisangiye n'abandi batari bake bahamagaye ku Ijwi rya Amerika. Ku mbuga nkoranyambaga hari na Engineer Jean Pierre ati abantu nibabura aho bashyingura bazabatwika, ubwo nuko hagiye hari. Akintama Eric ati ibyo ni ugushinyagurira umuntu kabisa, icyo nicyo cyubahiro bagombye babonye bagomba. Undi Semana Deo ati uziko bikaze. Juvenal Tuyizere ati si umuco wa Kinyarwanda rwose. Ineza Vava ubundi bagarura umuco wo gushyingura mu isambu, yewe kuyifite, utayifite bamujyana mu irimbi rusange. Cyusa Bonati bavandimwe turebye uko u Rwanda ruri gutera imbere, jyewe mbona uburyo bwo gutwika umuntu ugatahana ivu ry'umugenzi ryakorohereza, arekeraho ntabwo yarangije igitekerezo. Amani Mandelate, ese ubundi gutwika umurambo mwabonye ko bisaba angahe? Jalong Kurtusi wo kumukuyu ati mwibuke ko hari nabashyingura mungo naho nkunda Maurice ntekereza ko biterwa n'umuco w'abanyarwanda. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugenda tugana ku musozo kiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana Kayiranga Jean Baptiste n'umujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Turaganira ku kibazo cy'ubuke bw'amarimbi cyangwa se ubuke bwaho gushyingura abantu bitaba Imana mu Rwanda. Bwana Kayiranga, dushigaje iminota ine, watubwira muri make icyo twafata nk'umwanzuro cyangwa se abumva iki kiganiro bataha n'iki kuri insanganyamatsiko?
Murakoze. Wenda ntaragera aho ngaho, ndabivuga vuba vuba. Abantu bari umwe ngubu twavuze mu buryo bwo gushyingura mu buryo bw'inyubako, ushobora kujyana mu nyubako umurambo mu buryo bufite, ariko ikoresho gitangiye ibidukikije kuko n'ubundi kiba gishobora kuzongera kikagenwa n'ahandi. Twavuze mu buryo bwo gushyingura nanone bwa buryo dusanzwe dushyingura mu butaka ubungubu bwo turabumenyereye, ariko ndumva harimo kwibandwa cyane cyane ku buryo bwo gutwika uburyo bwinshi kugira ngo ubunoge buri wese azajye abukoresha. Ariko nk'ikintu navuga, wenda hari uwavuze ngo icyungubu ko wajyanaga umuntu ku gushyingura ahantu ukavuga ngo gere hariya hari hashingiye sogokuru warari mwanditse wenda tumujye no kumusaraba ati bizaba bimeze biti. Ariko nababwiye yuko buriya umuntu uzajya aba yakitswe azajya iburyo rizajya ribikwa mu gikoresho kandi cyiza kandi gishobora no kumara igihe, gishobora no gushyirwa ahantu haba ari ugushyingurwa, ndetse gishobora no gushyirwa muri yanzu igenewe kubikwamo kandi handitse amazina ye n'umwirondoro we, ku buryo igihe nikigera giteganyijwe imyaka icumi cyangwa cumi n'itanu izagerwa ushobora kugenda ugafata ka gasanduku k'iwe wumve ukaba wanakagumana. Urumva yuko wumva noneho ushobora no kuba wanazibuka igihe kirekire niba ubishaka. Ni ukuri byo kuba wabyiga noneho wumva yamara igihe, ariko nk'ubungubu se ba sogokuru za ba sogokuru n'abandi dukomokaho ubu turakibuka n'aho bakiyumvise uburyo bwo gushyingura mu gitaka ntabwo bifite bindi. Iyo bumaze kugera ku gitekerezo cya kane cyangwa cya kangahe biba byarenze. Rero nibwira nibona ku mubyeyi yuko mwana munyamakuru nibwira yuko nibabwiye ibitekerezo kuri ibi ngibi byose, haba gushyingura mu butaka, haba gushyingura mu mazu asanzwe, wenda ubu tubwira abantu bashyingiyemo hakurikijwe icyo tutagomba gukoreshwa, ndetse haba n'ibindi byo gutwika. Ariko turazirikana izo mpungenge zose ntiregereze impungenge, ni nayo mpamvu tutakira ibitekerezo bya buri wese.
Twibukitse yuko email watanze ya abantu bashobora gutangaho ibitekerezo ari info@minaroc.gov.rw. Bwana Kayiranga Jean Baptiste, umujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, reka tugushimire cyane uyu mwanya wahaye ikiganiro muri sanga.
Murakoze cyane. Ntabwo nigeze menya izina ryanyu gusa twatangiye ikiganiro gisa naho
tutahize. Jewe nitwa Jeffrey Mutagoma. Ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu.
Murakoze Jeffrey Mutagoma. Nubwo namenye ibintu wenyine, ariko ndizera yuko hari icyo bifashije abatwumvikije, ndetse namwe ubwanyu mwashake kudukorera iki kiganiro, kandi turabashimira yuko muba mudutangira n'ibitekerezo abo myatwe tuba tudashoboye kugera.
Murakoze cyane. Nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga n'abamfashije kukibagezaho bose. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. There is no business.